Ora be fia luna no. Ora be fia luna no. Oh mana na chana wano. Ora be fia luna no. Ora be fia luna no. Oh mana na chana wano. Tidunja ni ndani je. Itivu ni na ije. Kamba lanza lanza wo. Zatu fia tsikawa. Tidunja ni ndani je. Kamalanda landa wo, zatu fietika wa. Vitena na wiza malumi lunyamzi misi yantuni. Ukumane randa manenji kinyafa kafula ganda tuni. Nifitiri ritana sura wando wafa makishfara. Wazamila uvu wakatanje mzara Nimashuna wefa mivanda vanda tomila ivoka Nifuna kuwa wanatina wawefa mila ipoka Nimuru jana nzare labade labeba ura kilau Niuru na kelivu watu nilaimula lanza inau Miss Favazana, come at his Ivota, that is under Nota. You may say, Namana, for when Miss Favazana, come at his Ivota, that is under Nota. You may say, Namana, for when Miss Favazana. Ora be fia luna no, ora be fia luna no, yo, na 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 chana wa.